Limon hediyankobe tedube taskaram jena yabo dande fulbe imorde Washington komi woni cerno mo dumba ko ene wonje der silmaaji cappanta tiaroji di hande ede mari tobbere wotere de halten domum. Nde yontere do dande fulbe no anniyi yewtude fi hala pular wono gandirdon fulbe no duudi e der Afrika kono hala fulfulde ka no mari noneji sertudi seeda en yewtidan e daraniibe toppitagol fulfulde e wonube e kadi wadube witto e do fulbe wono docteur Aboubacar Diallo windudo deftere From Babylon to Futa Diallo.
Piji joni no wadi ko hala men on serti se andare gila Mauritani ha Cameroon ma Sudan eden jogi fulbe
tiagal dum en jahan Mali e Burkina Faso ton ko sa isungoji e der mojobe fulbe nultondirabe amen Bamako e Ouagadougou yewtan en no dum feiri buri million naaji Japan nay himbe no hala fulfulde e der Afrika ben non no sakiti e der Afrika hello hirnange ha hakkundere Afrika kono non fulbe no hala fulfulde sertunde gila hello nabi hello pular futatoro ano serti seda e fulfulde de Adamawa nden de futatoro no serti e den haltende Niger non dande fulbe no anni etade andude ko woni sabu dum e holno dun satirte feppine ngam halde fi dum mido wondi e Mahmad Saidu Balde onko suka gambinajo jodi do leydi Japon darani do tambitagol adaji epine fulbe fa e hewugol hala fulfulde amotawa e de mojobere jabire initiative dingiral suka be fulbe iurube e leydi sertude Saidu Balde mi yettima.
Yo a jarama mi salmini mo mi salmini kadi kala kettoro VOA fulfulde.
Ide wondi kadi e docteur Aboubacar Diallo onko iudi Guinée e Sierra Leone ko kanko wallifi From Babylon to Futa Diallo gila Babylon nabi Futa Diallo deftere yewtunde fi tarika fulbe. Docteur Diallo mi yettima.
Mi yettima mi salmini wonbe en hedade do fo VOA ara nyiibe njarama.
Kodo men tatabon ko Aboubacar Hassan Manga jibinande Gombe lesdi Nigeria feundo do hida jodi Glasgow Scotland mi yettima Aboubacar.
Mi yetti tatawala le.
An hida darani eltugol chukaloi hala fulfulde ada yidi andugol fi jande dende haiti tawinon ko fi karalle kese ma wi en technologie ji janguda ayewtan en kudema ko fewti firuki defte ha e mbodoji ko mointa ka mejaje rendo on jarama jabde tawede e o taskaram Mamat Saidu Balde mi fewta ema e landal am aranal yewti en seda fi noneji hala fulfulde e andal ma holko woni sabu din noneji sertude.
Yo awa jarama ngado lamdalma tonko mi to mi pularo wala fulfulde mbawi de certi kuno kadi ko certi ko kadi anano bete hewri biyam bo mi wiide ko addi ga certi ngal wala mi addi certi pular medo no ko mine mi jo am han gandaram ko woni ko kulde himbe be kodangal sabu dandare enen fof enen kodi e dulaje ni kodi kewdi be to bida ko Afrika funnange be hirnange be dewa e gorga e ben non himbe be fof eden joddi he himbeje hewbe en joddi ma e babaran kobe ko sappe wala wobbe ko tuba kobe franze ko wayna te joddi ma himbe ti ko itan ko himbeje ko ma yettondira lubondira halaji e innon addi ha takiya ko buri hewde halaji meden be certi kono non hen fof so dartima tigi tigi si watti hakkille muɗum yimɓe ko jewtata ko a yetta pular o ko serti ko hen ko seeɗa.
Docteur Aboubacar Diallo, yewti en seeɗa eko yiituɗa e nder witto ma e wallifagol deftere From Babylon to Fouta Diallo, holko woni taskare ma e sertude fulfulde?
Eyyi, ko noon woniri e nder fewndo mi hayloto fi ndaarugol ɗum tarika pullo piiji jowi no waɗi ko haala men on sirti. Goo ko no saakitorɗen noon si a ndaari gila Mauritanie haa Cameroun ma Sudan eɗen jogii fulɓe. E mo kala ka jooɗii ɗon ɗen ɓe ƴetta e haala seeɗa e ndir leydi ɗon ɗen. Toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko naamu on no on tigi haylorta noon hara e naamuuji ɗi no sansorde noon ɗen. Wona so a yaari Sénégal naamu maɓɓe ngon e naamu so a ardi hella Fouta Diallo Guinée on hara eno seedi. Toɓɓere tataɓere nden ko colonisation portooɓe ɓen ko dolni en kon kamɓe kadi ɓe accuno keeri keeri ɓayɗin keeri keeri waɗaama ɓe tumbindiri yimɓe ɓe tawata wonde manna e hara e haalaaji maɓɓe ɗin no seedi kono ko maa ɓe yiitindina haalaaji maɓɓe ɗin fiyo ɓe faamondir. Toɓɓere nayaɓere nden ko Mamma Saidou yewti kon ɗo ɗen koko foppondirɗen kon e leƴƴigoo wona bambarankooɓe maa hawsankooɓe maa wolof ɓe en foppondiri e ɓen ɗon kadi hiɗen waawi luɓaade e haalaaji maɓɓe seeɗa wattiden e pular ngal. Toɓɓere jowi jowaɓere nden noon ngoy ko nden ɗon noon ɓuri e dolnude ko hiɗen jogii fulɓe ngaynaakooɓe ɓen e fulɓe hoɗuɓe ɓen. Ngaynaakooɓe ɓen ɓen ɗon ko haylotooɓe ko ɓen ɗon ɓuri marde pular ngal enen hoɗuɓe ɓen en waawataa yewtude. Ɓay kamɓe ɓe ɗuuɗaa foppondirde e janamɓe haray ko kamɓe tun wondi e hakkunde maɓɓe ton nden. Kono enen hoɗuɓe ɓen eɗen hoɗiri e leƴƴi boye ɗen waawi luɓaade haalaaji maɓɓe.
Jooni mi fewta e ma Aboubacar Hassan, mi faamii e ndeer yewtere an min e Najeriya naaɓe, hay Najeriya ton fulfulde no serta gila diiwal naɓi diiwal. Ene hara ɗum no tawa eko pooɗuma yiɗugol gannde ɗemɗe?
E so fotti e fulɓe Nigeria a tawa e woodi fulfulde Adamawa, woodi fulfulde ɗeƴƴineta fulfulde Nigeria, fulfulde caka. Eyi, ko ardi yam mi ɗon leddi Scotland mintare iyaalu am an wiɗi mi ekkitina ɗiɗɓe am fulfulde en ɓeɗen ekkito ingilisaare ɗo miɗo ekkitina fulfulde. So mi fokki e fulɓe Adamawa ɗo o ɓeɗon bolwa mi goɗɗum mi heɓtata ko ɓe bolwata, goɗɗum mi heɓte ko ɓe bolwata. To ɗon fotti mi teftuki haalaaji defte fulfulde mi ndaara ko ɗum winndi e fulfulde ko mi ekkitina e bacci an ɓe ekkito fulfulde an ɗon fotti mi teftuki defte fulfulde mi jannga e mi jamijamina.
A jaarama Hassan, on jaarama on fof moon. Ko adi en jokkaade nde yewtere mi faalete yen heɗo nde jantore nde neldi men Sherif Diallo, on ko nultodiraaɗo VOA fulfulde Kolda ka worgo Sénégal, ko jantore fi gorko gooto daraniiɗo jannde pular. Amo jokki ɗum heɓii duuɓi heewuɗi, amo udditi duɗe keɗoɗen.
Duɗal suudu Baaba he Kolda e no tawa he yeeru poolngu jewte ɗe he limoore duɗe pularɗe. Mamadou Balde giɗo leñol ardiiɗo duɗal suudu Baaba he wuro ngo Kolda.
Kaɗo duɗal suudu Baaba wiyete ngam gonndumi heen ko musidɓe meeɗen yarlitaniiɓe ɗiganaade pulaagu yo ɗemngal ngal janngine e kala nokku. En jooɗii ko France e Italie e Espagne. Musidɓe men noon ko ɗon ɓe mbaɗa juuɗe mumen min mbaɗi ga duɗe ngal duɗal suudu Baaba ko heen tawa e duɗal diɗɗu ndamba booke ko heen tawa e duɗal Sinthia Suleiman mbiyete ngal hono duɗe ɗee ɗi ɓurinii heewde kono e duɗal Faatawaare ko heen tawa banta kundu duɗe ɗee ɗi keewi ɗo haa Saare Heɓa e posi duɗe sappo e jeeɗi. Ɓey ɗoo fof e ɗo yimmi heen yo no yiɗde janngude ɗemmbal ngal ko min nganndu ko huunde waɗɗiide fotaade waɗeede te eɗen torii kala ɓiɗɗo neɗɗo ruttoo jannga ɗemngal mum sabu si neɗɗo wonaa ɗemngal mum janngi alaa no mo waawi yahde.
Tukumba Kara e keron leydi Senegal hakkunde mum e kolta ko kilometraji capanɗe jeeɗiɗi e nayi duɗal pular eno ɗon ñiɓa jangde pular nde ande jokka he pellital jangoɓe hedduɗe pular ɗe eno tolni he capanɗe jeeɗiɗi rewɓe artiɗo ngal duɗal noon ene wiye Yusuf Diallo.
Jande nde ko yettere Allah saabu gila armiɗo e joni ndu lewru watta lebbi joyi minen ɗo jangina fate sengo ɗengal pular ɗum noonno yaadi kadi e nate e joccanɗi aade yewitade sengo kadi pandale yimɓeɓe ko fati e démocratie ha e lawol cafrugol caɗele ha eto sengo e jokkodiral ha e ɓeydodiral pour wawde jokkude enɗam e wawde tabintinde kadi peeje ko wawata ɗowde yimɓeɓe fandale mabɓe. Misal e hande si andari e nder saare Kumbakara ɓe jogui yiyande koɓe yiyani saare mabɓe, kono yiyande nde noon iwata taw ko e yiyande neɗɗo e hoore mum. Neɗɗo kala tafat yiyande hoore mum pour wawde ƴettude yeru e nden yiyande nobo tafani hoore mum. On sumati ɓe yuɓɓidira e yiyande mabɓe kamɓe foof yimɓe duɗal ngal.
Almuɓe jangoɓe hedduɗe polar ɗe salikeye hakkunde mum e kolta ko kilométraji capanɗe tati e tati. Ɓen almuɓe kolli e sedantagal mumen ko fodde fulɓe ɓe janga ɗemgal mumen ngal saabi ko dalila mbaɗɗo fayda no fewi. Sherif Diallo, Kolda, VOA Fulfulde.
A jarama Sherif Diallo. Joni mi arta e ɓe joɗoduɗen ɗo fiinde yewtere. Mahamad Saidou Balde, an hiɗa tawa e nde mojobere Jaabire Initiative moɓidirde sukaɓe iwruɓe e leyɗe sertuɗe. Yewti en seeɗa fiinde mojobere, holko woni kuuɗe mon?
Yo Jaabire Initiative no kaaluɗa ni ko woni minen sukaɓe fulɓe tawaɓe e leyɗe kewɗe ko minen darne ɗum. Minen noon komin kawritoɗo woni social media saka Facebook ko to min ɓuri hawrude miɗen jewtirana toon. Ɗum ɗo ari hen min jii ɗe kulle pular meɗe ɗon no certifié ni, kono kadi si étal waɗama tan o wawat ɓura hawridde. Min mbi kulle waɗgol wono standardisation e kadi nantidirgol ɗum. Ɗum noon fota waɗeyɗa suka e fulɓe kawrita ɓe ndarano ɗum wawa wonirde. Ko ɗum wonno woni darangol amen ngol. Ɗum noon e nder ɗum eɗen mbaɗa wono min mbaɗa host ono wiyete ko Jaabire Dialogue woni yewtere addugol yimɓe fulɓeje ganduɗa tanɓe gandal kulle pularo heɗengal ngal ganduɗa wonɓe leyɗeje certuɗe ɓen ɓe gara wattu fof lewru fof min keɓa hen yewtere wotere ɓe gara ɓe jewtana yimɓeɓe kulle pular e no pularo no certi he no mbawta addude kadi te kadi mbiɗen daroni kadi kulle finnugol yimɓeɓe wona ndaari hen yimɓeje men hewɓe ha joni woɓɓeɓe ɓe ladde walla woɓɓe mone dulaji ganduɗa ɓe tamani kayitaji ɓe ganduɗa kulle kayitaji jibina nde ko wayi noon. E nder kadi noon mbiɗen darani kadi kulle waɗgol sengo jangde nde ganduɗa dulaji kewɗi a yehi toon fulɓeji ɓe tawata sukaɓe mumen rewɓe ɓe ɓe janggani. Eɗon yewti kadi ne kulle woni finat tawa meɗe noon ha joni a ndaari hen joni fulɓe sengo sukaɓe to hewɓe joni kulle finat tawa ɓe jiggitamo woɓɓe walla woɓɓe han jiggitani han ten kadi ne mbiɗen geto kulle ittugol finnugol yimɓeɓe koto kadi finnugol yimɓeɓe he finat tawa e.
Aboubacar Hassan, mi faami an kadi wonde aɗa mari eɓɓoje fewɗe an e bappa ma ɗon firta defte taali e tindi itta ɗum e engelere watta e fulfulde moƴƴina mbodoji fi paykoy kamejaje rendo yewti en fi ɗum seeɗa.
So somin puɗɗi e winde kiɗe ekkitinki batti amin fulfulde to ko tefumi fu ko keɓumi fu si min winda to mi noddi bappaño bappa nasiru min bolda se min binda e waali waali seɗɗa bako min ɓooya se min gii min binda taali ɗuɗɗi taali yimɓe dukku enta e taali boture en esop entare taali green brothers to min mofti taali ɗin min gii no haani min binda ɗi entare defte ko woɓɓe ma naftoray. To e ɗon bo bappaño on hanko mo waɗi wakkati mo heɓi mo maɓɓiti channel TikTok e YouTube ɓe waali waali seɗɗa fuu mo ɗon winda mo waɗa video mo waɗa explain fulfulde giɗɗe kitaki fuu tokkomo.
Docteur Aboubacar Diallo, mi arta e ma caggal en heɗade darande ɓe sukaɓe ngam toppitagol haala pular. Mi landoma holko haani wonde e bi'ol ma darande jomiraɓe gande fulɓe e feppingol fulfulde nde. Ma wuren mbi en jannugol fulɓe haala maɓɓe, sabu eɗen gandi haala fof koko janguete.
Haray, a jarama fi ongol ngallandal ɗon. Nden ko hunde nde mi yewteta bilanneɓi iɗen haala si tawi ka woolete maɗum ka luttay e fewndo o saa'i ɗo ɗen iɗen duwa janngirde goɗɗum. So a yii pular ngal waawaali mutude Fouta Diallo koko waawno ko mawɓe men ɓe janndiri en kaamilu on e pular, ɓe ƴetti alkule arabe ɓe ɓen innugol baasiñiiƴe mimara alif lamu lamu hasakere waawɗen waɗude ɗum ɗon e pular, jannguɗen pular ngal, filuɗen kaamilu on. Hannde noon siɗen jogii gannde annasaara wana science, wana géographie, wana math e physics, e joomiraaɓe gannde no duwa yiitindirgol yiitindira ndaara ko honno waawirta firtirde ɗee defte e ndeer alkule pular. Ɗum ɗon noon alkule pular ɗen fayda hiɗen jogii ɗuuɗuɗe, woɓɓe no inna ko alkule arabu on, woɓɓe no inna ko alkule adlam, woɓɓe no inna ko alkule roman ɗuma fulfulde on. Ɗum ɗon ina waawi noddeede wana conférence fotta nokkugo wana Amadou Hampaté Ba en waɗirno 1965 Allah hilno ɓe yaafooɓe fotti Bamako ɓe adopti alkule ɗuma grik on. ɗen waawi waɗde sifa ɗum ɗon kadi ndaaren ko honɗum e ɗee ɗoo alkule waawata en wallude, ko honɗum hoyi janngugol maaɗum, ko honɗum hoyi winndugol scientifically. Te ɗum ɗon waɗi en fuɗɗii firtirde ɗee defte scientifically hara jooni on tigi jannga e géographie e pular, o jannga e math e pular, o jannga e physics e pular, daɓuri e tamɗinaade ɗum ɗoo ɓurtae tabintinde pulaako on. Wana no Chinese ɓe njanngirta noon e haala maɓɓe, Japanese ɓe ɓen janngira noon e haala maɓɓe, enen kadi en janngiino arabu e haala meeɗen. Mi yaali ella ko waɗata en waawata janngude science on e haala meeɗen.
Mahamad Saydou, aɗa mari ko ɓeyditaa ɗon seeɗa?
Yo, a jaaraama. No docteur Diallo haalir ɗoo ni ko ɗum woni en ngeta ɗoo ñanngel ɗanngal meeɗen ngal e ñanngal ngal, binndel ngal, kadi ñannginel ngal kulle yimɓe ɓe ngannda ngal paama ngal ɓe mbaawa anndude ko no ɓe naftortoo ngal. Minen ɗo waɗtu o jaaɓere ne siti bom ɗiɗen tamiɗoo goɗɗum ngannduɗaa waɗtu o yaha bom woni min mbiyta ko ekkitol binndo fulfulde ɗo wona min mbanno hikka kadi mino mbaɗa noon ko lebbiji tati mi ngannduɗaa yimɓe ɓe ñanngintee kulle fulfulde. Waɗtu min tami yimɓeeje heewɓe ngannduɗaa tiwruɓe leydeje keewɗe mbaɗa online classes hunde ɓe ñannga fulfulde nde. ɓe ruttii kadi ne ko mbiyam yimɓe ɓee kadi ɓe ndaari heen heewɓe ɓe si ɓe njii pular ma certi see tan ɓe mbiya anen mbawta haaldude e fulfulde, ɓe ndaara ɗemngal gonngal ngal mbawta haaldude ma. Ko mbiyatmi tan ɗemngal ngal certi seeɗa tattat haa mbiya anene mbawta haaldude e fulfulde gonno njehen to français walla english walla ɗemngal gonngal. Alaa so ndaari heen ko mbatton ɓete ɗoon njewti toon hay noon e pulare. Si ko certi ko fof so ngaɗi bulaaji ngannduɗaa ooɗaa paamaani han no mbaawi lamnod ittude ɗemngal gonngal natti noon heen lamdito ɗon kulle paamondiro ngannduɗo ɓeeɗaa ko hono ɓe mbiirata ɗum e ɓeeɗoo kadi ko hono ɓe mbiirata ɗum aya ɗum ɓurta wallude meeɗen kulle pular meeɗen o yaha yeeso. So ndaari heen hay arabooɓe kamɓe fof arabore nde wonaa wootere kono hay noon ɗum hadaani ɓe ko waɗde arabo ɓe ñanngina mbo ko heewonɓe ngollirta mbaɗa guundeji mumen fof kadi wonɗe ɓe njewtirta ɓe mbaɗa ko mbatta ko fof. Anngale o kadi yo français o naari han fof wonaa huunde wootere nde ta e certi seeɗa kono ko certi ko heewaani heen pularo kadi ne ko noon ko ɓurte waɗde tan ko njanngu pularo njewten mbo kaalne mbo njiɗnen yimɓe ɓee kadi ɓe kaala kulle ɗemngal meeɗen ngal pular meeɗen noon janndi ɗo duuɓi yeeso ko arooji hay jooni e njii kadi hay radio ji ngannduɗaa international média ji ɗi ɗen kadi ɓe keɓɓoo kulle fulfulde nde ɓe mbaɗa ɗum broadcasting maɓɓe o kulle kibaruuji ko wayi noon fulfulde nde. So ndaari kadi ne hay google translation o fof a waawi heɓde fulfulde ɗum no ko mbiyamɓe tadi ɓeɓe yo ɓurtu.
Aboubacar Hassane, mi okkama lanndal sakkitoral ngal, holko woni eɓɓooje ma arooje?
Eeyi jooni bano mbiyaɗa jooni no min giɗi min ngaɗa min giɗi min ngartira deftere nden into an app. So yimɓe ngaɗe access app from mobile phone
waɗa application
from mobile phone and it's easier yimɓe njanngay. Bono jooni woodi saggitorde Oumar Ba windi, woodi saggitorde fulfulde Adamawa, saggitorde dictionnaire kena fulfulde. Woodi apps maaji yimɓe ɗon ndaara ɗen keɓta fulfulde. Woodi website boo yimɓe windi, amma to min keɓay min ngaɗi app, min ngaɗi taali ɗi nder app, deftere min windi fuu min ngaɗa nder app, yimɓe mbaawa en jogoo ɗum ko walaa internet maa neɗɗo waawa ndaara jannga walla senino ko dum winde der don.
A jarama Aboubacar Hassan, on jarama on fop mon bandirabe jabde mon tawede e de yewtere en etoto hebde hebgol jonde wonde kadi e halude fi fulfulde si Allah jabi e der jonte ma mbiyen e der lebbi aroji ko vewa fulfulde wondon e hedade. On fami o taskaram ko hertinanaado hala fulfulde ngitike famude certule ko woni e der halaka won woniri e der halaji goddi faransire haletende Paris no certi seda e den haletende Quebec ko wonon engelerende Amerik do no certi seda e den de Australie ko heddi kono non wono yawtiri be hobbe men be nanuden do ko matun halaka winde ka jangine sabo si en darti fota en wan fulfulde nde si jangama an walla ustude e sertuki mum joni jokkoden ko heddi e taskaramo.
Ngurdang fulbe
gurdam fulbe nawran en hande Burkina Faso ton walde e daraninde hala pular joddi ni biro mambi en suudu ardibe mum den walde no sincha ele jagoral kalfinangal toppitagol demde ngendije mambi en demde muina de Burkina Faso walde de non no anni gollude eboje ngam nawrude fulfulde yeso. Abdul Karim Bahajo neldi en jantore mun gila Wagadougou lamor de Burkina Faso.
Belirka na wodi ha e sobat na wodi
di halaji yo halaji Umaru Dikko ardinaro gadin yeso walde su commission nationale fulfulde dum mon no walde dalini fulfulde le leedi Burkina Faso be ngadi dum mon etore golleji mabbe sudba ba holoken be tiagal holare de be jowa gadi de potli wala fay seda suni horejo walde den Umaru Dikko
mi ngara no ngata fu don mi jida balde de kawndure talkiamil yami kokko batala mo darido demgal tiya tawa hadi leñu Burkina fu caggal dum ngarta jonka min jodo min battita min dara dum min jey gollude fadema ngal daro li dubi nay garoji di
ko hewa dama sene etore de be jettini dum mon suudu baba warbe seedi dum mon golleji din e caboken fulfude na haale le nokkure cyallal goton telfileedi Burkina Faso wodi do donno ko wete im national imama nokku battale laamo hawjibe dum mon demde finatawa leedi Burkina Faso e nyaagaade fasiline dum mon demde finatawa de ko heewi na hani wadeede fa handen falita demgan pulaku jepto sene docteur Issa Diallo annado sanen le daranaade pulaku le leedi Burkina Faso
biro kefongol ummo darro tawe demde de do kewti hande do ta fulfulde tawe le tabo hande parto wiete numerique do wobbe no mbiya IA demde de fumbo do ke sanne ndelle fulfulde do lebi daro dobe ka puddi darade sabo Union Africaine to der balde de gondel de bindi kewde na jahare e fulfulde ndel Burkina do do birol ketongol na lebi daro hakkilana do sabo fulfulde wa noeta koreji di to koreji di jiata barke fulfulde a barke fulfulde yi e hande ni kana tawe fulfulde na wado ko kaaje da wadde telephone fu na way wadde dum fulfulde
Amir Djibo kanko ardi woti ji ngadaadi fasube dum mon bilon keso gon o yitti sanen golleji di no jaari dino roko dum mon bilon gon ummo daro golla fajeta dum mon demgan fulfulde
law no lube hadilo ni keba bi kaawndure yimbe sabay tiiro wada man ni ne haana jorade donga sul ba fu be kokka
daranaade demde finatawa yo kabbu ko modo sanen ko koy horebe leedi Burkina Faso. Senior député Ousmane Diallo joko tata bo ko koy dum mon horejo député leedi Burkina Faso o wiana ko heewi na golle fajjabte dum mon demde finatawa kalteedi leedi Burkina Faso
mission jinga dan yehe kaya yehe ziyare yehe fada yehe bobo no watta de yuaji di ande e hala jimen finatawa ailtena do tira dum
su commission national fulfulde dum mon walde darinene dum mon fulfulde golleji mabbe yo jeptude dum mon demgan finatawa pulaku tatigine leedi Burkina Faso Allah ngen horejo waldeere den Umaru Dikko naroko suudu baba pulako fudaro do tirabe dum mon le golleji din bilon keso jojinaango nyanden alalla nogay sappa burdu dum mon leedi octobre hitan uginaaji dide nogay nay nabe jogi dubi nay fabe jepta dum mon hala finatawa fulfulde tatigine leedi Burkina Faso Karimbaajo viwa fulfulde Wagadougou Burkina Faso.
ajarama Karim Bahajo Joni en lumban kerol gol yahen Mali don kadi walde tabital pulaku subike hore jumum dum adduno satende hikka seda kono gasi Mali nabe ngandi ko hombo ardoto tabital pulaku lestindi fi dubi nay aroji di Moktar Bari yawtain fimun
fedde pulaako andirteene tabital pulaako na tigino kawrital mangal ase sappo e jeena yaade nogay octobre lewru tubaako le bamako balde didi rendinde e miyaade no pulaako watta de yalta e tiidal la mo woni handen do seku jallo kam wonano le fedde sukaabe fulbe
walde no darnaane ko wana hande walde darinde ana buri duubi chafantati hande duubi mayre chafantati e tati ko tabital pulaako wat donc elay dina du chafantade tati wana wajibi tawetid Allah godure hande di ana wodi parce que yure du sappo warde hande kay andi ko wode le bari ko wana ko woduno keng donc tabital bulaku mali en ji wakatu fu mo tidal Allah o buri hewde naso won immi be fam bonna inde nido leedi laamu leedi ndi en ji tabital bulaku holli position mudum yetande laamu leedi ndi
congrès o kadi ina jokki e subade horejo keso maître Hassan Bari e Sekou Bari kambe jaadi votiji ko sakiti Sekou Bari kam wada horejo tabital pulaku dubi nay garoji di en kettino Sekou Bari
mauna gorko minen wadde election mauna o tahido wut wete ko perdai sabi minni ko ganyi so Allah jabi du mi gollida e makko so Allah jabi du biro mo min wadata o mi yoppata fi goto tagga e min fuddira yimbe men fulbe be nanta fulfulde be dum woni be yemi mi hala inde seeda fulbe gabiro kan wonno do ne fulbe baniko fulbe kanadugo fulbe khaso fulbe wasulu no bete fullo fuddo woni min andi da ko kondala en fullo fuddo woni nano fulbe nanta fu min daran no neddo mun tawirele e biro so dum bettike so Allah jabi artiste en be min daran artiste wawdo wadde artiste en representer journaliste wawdo journaliste en representer
subgol horejo keso waddana fodonurgol hakkude filotobe no ardo fedde pulaku Ibrahim Bokum kam horejo fedde tawetene e tabital pulaku ina halana en tiadele de horejo tabital pulaku hani darnade
ibi kani tawede be jukkito kongel mabbe dow gollube fa inde de heddo e darje mudu heddo dow Mali mais ko wondi wande hande ko dum wona ko hokkaten image lobbo enen maliyan ngabe jogi be fedde do festivité wadi hande fu mali indirte enen goni be gondi nyungude do a nyambane ko muddi kanda nyungude mais be nyemmataabe jati jumu en gondi lajjudo hono nyaata donc ana tanyi donc wi de njidi ngaro o mo jewa dum watanno hakkile sanne
tabital pulaku ko fedde mawnde le aduna der leydi Mali Burkina Senegal Mauritanie Guinée Niger Cameroun Nigeria e leydi kewde horejo mayri der duniyaru wi'ete laamido Sanusi mo leydi Nigeria Moktar Bari e inde VOA Fulfulde Bamako
ajaraba Moktar Bari gollema feewi hediyankobe teddube jo fi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko di en sertude minna bana en gol gimol gol baba mal wadi dun ko yela makko o wiyen ala du jam mal e dande lenyol komi woni cierno modumba yottinando on taskaram o imorde Washington mi weltanike wallube lan yottingol de yontere do mi jarni Abdrahman Dia Michel Joseph e Dan Brody ko kambe mballitidan yottingol o taskaram hande mi jarni nultodirabe VOA fulfulde fof yacce kame jajerendo amen Facebook e WhatsApp njiton hen lowdi amen iden okkindiri adi e yontere arore siyalla jabi mi do yelani on jam nokku kala ka wondon yadunaru on jaram